with DSS. All the way from SGN to Lounge Sound. Kamla, wena mpumelelo. Ngini ngitshala manje mele ngivune ithelo. Ube ngesikele ngisho ngingophetha umkhero. Ayisuka ivision yokuthi ngisazophatha umcebo. One day nami ngifuna ukuba nedlala elikhulu futhi engizolakhela ubaba. Showcase mele sihlale isiphalaphala. Ngiyagembula la ngidlala umlabalaba. One day nami ngifuna ukuba nedlala elikhulu futhi engizolakhela ubaba. Showcase mele sihlale isiphalaphala. Ngiyagembula la ngidlala umlabalaba. I pray but not too much. I wait for God to give answers. In a divine timing, I ain't some iskati. I craft the process, I go ko unye gazi. I gaze kwa balula, man buge mumba. I life uking the gongo, ESD and yuga. Lose it lunga lom teni, uyot ke zange skunga. Usually ma uwa bati ala batu ya kula. Nga me shami na sengbole lkulu. Nga de feeling yo kuti ngzato zuzo kulu. Ngisando kusodu kuti ngkosa naga mkulu. Ngsase kasi manje pati ngzato pili skungu. And I get confessed to us of him by mina. I mean a quella onga was with defeat. I'm a pupa wafi petum niggas as a pillar. Our mother was a bell and go bang to the yawa pizza. Come la, when I'm pumelelo. Ngini ngitshala manje mele ngivune ithelo. Ube ngesikele ngisho ngingophetha umkhero. Ayisuka ivision yokuthi ngisazophatha umcebo. One day nami ngifuna ukuba nedlala elikhulu futhi engizolakhela ubaba. Showcase mele sihlale isiphalaphala. Ngiyagembula la ngidlala umlabalaba. Ilesi step engisithatha require a lot of practice. Isidinga ngibe fit ngayo yonke indlela ngene esidingini. Emotionally, physical, already is powerful spirit. I'm ready to face a storm, sengisurvive kaningi. Ubani wantela ukuthi mina ngeke ngiphumelele. Manguqa ngithandaza ngibona ukuthi eyami ngeke ifinyelele. Impilo yami isezandleni zami, ngiphethe ngentele. Ngalokho ngeke wenze lutho ngaphandle kokuthi uthi ulubukele. Ngiyafunga laba ngizobavala umlomo. Ubathi myeke lo uthanda ukwenza isikhokho. Positive. Yonke into inomqondo, but angiyindawo lapho ngajika jika isondo. It's what it is, baba, nginaglass corner. Ngifuna imali, and ngizoyithola la ngimini yayiphosa. Ungizela neyinkinga, umblaki ngizoyisola. Come la, wena mpumelelo. Ngini ngitshala manje mele ngivune ithelo. Ube ngesikele ngisho ngingophetha umkhero. Ayisuka ivision yokuthi ngisazophatha umcebo. One day nami ngifuna ukuba nedlala elikhulu futhi engizolakhela ubaba. Showcase mele sihlale isiphalaphala. Ngiyagembula la ngidlala umlabalaba. One day nami ngifuna ukuba nedlala elikhulu futhi engizolakhela ubaba. Showcase mele sihlale isiphalaphala. Ngiyagembula la ngidlala umlabalaba.